When I flash back my mind nikikumbuka liko toka na se ni mbali sana mzi mimi nimechoka na vituko in my life zenye shawepitisha oh no kwa kweli zinatisha na hakuna aliyenipenda na kunijali manangu na ili nibidi kukaa sabuti na huna huku nikibelieve life yangu mwenyewe hakunaga mwenye takwa juu yangu kama nywele ase huku na huku nikifurukuta kule kuhasu chochota ngalote rupo ina nile vituko za kutisha zingine za kufrahisha na za kuhuzunisha zenye mili sababisha kama kukwalama things atu misi kona ngori after kuzikinda kwa mtaingine zilo na shwari juu a viisi don't do me nili iget na zaidi niki appreciate kumbendo no wanani head na zaidi kiwa misi drag hilo wanawishi kuniuwa mina wish ata kudigi miso juu kwa manyumba za asilia semi likula naona bumper to bumper assessi likona kona
I wanna be born again, Lord. I wanna be born again. I wanna be born again, Lord. I wanna be born again.
Wote walitiaga akili kwa maficho choro juu misi kusleki nao hata kuwapana ko nilijua na haso zaidi si mimi nataka do na acha ubisho na be so serious so niliwasho ingi unoko na mo hata vituko jirani pita mbele yangu nikute venye niko na kutambia sepako na baki na kimako ukizubando hivyo na kwala mavitu zako na kumbuka hivi majuzi kitabu da plani vi lifata from the beki nikamitu kono plani vili kwa gafek lakini sido hivyo kafe down na nikacheki nimemkill kumbe ya mefeta ja kumbe up on there you keep on watching tuko zenye nafanya kumbe wea hata haufura zaidi ya kuwa ni somo lenye we umenipea na zaidi mejonea na pia kujisomea so kwako nafa hasa msamaa pia kujombea zaidi ya kuwa kwako ndo kwenye ambako nimetokea zaidi ya kuwa hakunaga kwengine na kustahili sipo kuwa ni kwako ase ema nani
I wanna be born again, Lord. I wanna be born again. I wanna be born again, Lord. I wanna be born again.
Hello, Father, you are in heaven, holy, happy, thine name. Forever, that is Father, pass my life in love. Do the party for not just wanna repent. Building around me and free my people, teach them I feel so sad. And them asamu doesn't wanna feel see right around me yard, wild land still survive. And ya, you did show your love be right. I'm so strong until I do that still survive. And I had the code for you, hey you child. Why love me under for you and me say you must die. While I got nothing to say, mine is to thank and appreciate for the love you have dedicated for me. Ja, me didn't if you repent and feel be born again.
I wanna be born again, Lord. I wanna be born again. I wanna be born again, Lord. I wanna be born again. I wanna be born again, Lord. I wanna be born again. I wanna be born again, Lord. I wanna be born again.
Hello, people. This is the sound of the Cusa for Vice President. People.